Washamba weza
watakata takubali.
Yeah, the rap fleet in the remix. Watakata watakubali rusha wandani. Yeah, watakata watakubali wakibishana shana peleka jiganji. Watakata watakubali dani wakibishana sana peleka jiganji dani. Watakata watakubali wakibishana peleka jiganji. Watakata watakubali wakibishana shana peleka jiganji dani.
After so long bro watuko draw with the drop design na kutrend kiganzo. Ni nani pro flow blow tachunga toes. Kama ni dom smalls kusete yuko slow. Kama ni dom mob nazi cheki so close. Nazi cheki close gloves nazi choki kuno. Ni makosa kudo zutakosa mapose. Dead mwani na mini na nawiri si force. Si mashairi na kariri ndo badili yo form. Mileni gani kila maali mtani swali ni stem. Kubali ni shem wakitia temza kesho mabrek. Mavuno ni grand ni sake tele siko na pen. Ya pen na life kidumla jusitaki complain. Asipole play adati dati yo play. What's it delay na reflex ole wako isen. Si master isen master mse kata isen.
Watakata watakubali wakibishana shana peleka jiganji. Watakata watakubali bani wakibishana sana peleka jiganji dani. Watakata watakubali wakibishana peleka jiganji. Watakata watakubali wakibishana shana peleka jiganji dani.
Watabisha zaidi bonga zaidi tunatupa flow kigaidi. Uliza zaidi ambaya na ujuzi thabiti. Kaishi kameji katoka kame chapa kanjiji. Lakini saizi anabia belly seven. Ana ball, ana lori mbili na medi. Wana bonga tu, wana bisha na gachu. Au shilingi si dola. Kwa wale wamejio kituona wana hala.
Hakuna glory, kakubishana na assassin. Na check sniper, minipema na ni treat kakarpil. Juni lazima kudeliver mistari flani ziwe sika kwa his cypher. Murder for real murder, murder MC's murder. Mi not juzi labda, takubidi MC umekanya gauku ghetto D. Kwanza kwa kambi flani minisit kukibi drill na him. Kwanza definition of a black gangster accused of a beat murder.
Watakata, watakubali wakibishana shana peleka jiganji. Watakata, watakubali bani wakibishana sana peleka jiganji dani. Watakata, watakubali wakibishana peleka jiganji. Watakata, watakubali wakibishana shana peleka jiganji dani.
Hii ni jiganji lazima utahitaji. Ili upate taji lazima utahitaji. Hapa ni kaza hakuna usmich. Nondumba numba wala wala kusmich. Hata utatry hata kudis. Sisi tunaona unazidi kukiss. Tunatoka fasa kiasile kikats. Bio kama risas MC Rudy class. Unatambua vizuri sisi haturi has. Kama mchaji wa kikundi ni the blast. Tumekuja saka hela hata kama ni jero. Sister dubla zameni na omba mslete kero. Toli kyo kikanyo ye utaero. Kesi manjiro arashunga renaro. Toli kyo kiva yellow arashunga sero. Ili walo tu sinanu inalo liti.
Watakata.